GK Music Promos.com.
Alaya, pass man alongside Jerry. Take it slowly. Let me know, mommy.
Mommy, nifuna kuziva, nifuna kuziva. Chame mazona, matini zona, undani chuma mtu mwako. Baby, nifuna kuziva, nifuna kuziva. Chame mazona, matini zona, undani chuma mtu mwako. I just wanna know. Gatuna nifuta, I just wanna know. Baby, pass by, pass I just wanna know. Word, 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 word. I just wanna know. Baby, baby.
Kuti wali kala fiona no lele Timpika yandi ikabwena Kanshi yena yali chinja na mapange Weshala wacha manga ni mdala mwana kwa tindi nobe Mayo wandi na chula wela Shishi vinomba ni fiona la chita ine Insansa shose wali senda Mayo wandi na tiwe wela Wela chusonge fiolu kwa wose pa mawo
Mami, nifuna kuziva, nifuna kuziva ye Chame mazona Mwajini zona, undani chuba munti wa mwako Baby, nifuna kuziva, nifuna kuziva ye Chame mazona Mwajini zona, undani chuba munti wa mwako I just wanna know Gatuna nifuta, I just wanna know Baby, pass by I just wanna know, baby.
Exclusive.
exclusive from ckmusicpromos.com.